Electronic happy mood, skis are ground, skis are one and cheap. Kenya idu mumilele daima, skis are ground, sauti ya watu. Tujenge taifa kwa umoja wetu. Kila kona kuna ndoto za kesho, kila mmoja anatafuta mwanga. Tukisikizana, tukishirikiana, maendeleo yatakuwa ya wote. Skiza ground, skiza mwananchi. Kenya idumu milele daima. Skiza ground, sauti ya watu. Tujenge taifa kwa umoja wetu. Skiza ground, tusonge mbele. Amani, umoja na maendeleo. Kenya idu milele. Skiza ground, sikizane sote siku zote. Skia ground, skia ground.